so habe ko hago gamba inatita lagu so habe ko hago gamba amige du yahay hoy wa hangaro marun hoya noqo hoy wa hangaro marun hoya noqo marun hoya noqo iyada hado hanti laga basha halki ay tagtana lagu wada hirta iyada hado hanti laga basha halki ay tagtana lagu wada hirta shot boy wada kashe waxaad haysaa iyo u hibe naftaba u hiliyo u hibe naftaba fardu sayay wal hadda shot boy wada kashe waxaad haysaa iyo u hibe naftaba u hiliyo Uhiliyo uhibe naftaba
Oh,